kupitia yuzokanmedia.co.
Kipenzi su, nakurusu, unikamate, kama afande na Zuchu, mahabusu, unipereke. Kipenzi su, nakurusu, unikamate, kama afande na Zuchu, mahabusu, unipereke. Nikupereke wapi uenjoy, penzi we, nikupereke wapi ufulai, niambi we. Aupende mpaka kwa wazazi mimi na wewe na tudangaze ndoa sojua wajue penzi lisiwe siri tena kila mtu atambue mapenzi ya sinema muda wake uishie unikapenda tena 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 sera kapenda tena 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 natamani tufunge ndoa mimi na wewe achana nao wanopija kerere wapoto kupa maneno wapoto kupa usushi wakunisema mivibaya we achana nao usiwafatishe habari zao usiwasikilize mina kupenda wewe moyo wangu sumize
sikiliza hiyo kipenzi su nakuru unikamate kama afande na Zuchu mahabusu unipeleke kipenzi su nakurusu unikamate kama afande na Zuchu mahabusu unipeleke mchumba wangu nakomba nikueleze ewe moyo ninapofika nawe mbona nikwambie Asu, weza kwa na kupenda Nataka tutoke mimi na wewe Tulele njina dina Usinigizie Chafu wata kutenda Kwenye diwi na mapenzi na zama Nani hata nokoa mimi Ona oh,
Nikupeleke
Happy we enjoy
Benzi we Nikupeleke hatu furai Nyambi Au tena paka kwa wazazi mimi na wewe Tutangaze ndoa yetu from totangu
Sikiliza
Nikupeleke
hatu furai mama Kupeleke hatu enjoy mama Kupeleke hatu furai mama
Asu Asu wangu penzi ya nishoshuni Nimekuziwe ya kichizi su Su wangu chumba nika Akumbako suwezi toka su
Su wangu penzi ya nishoshiri Nakuziwe ya kichizi su Su wangu chumba nika
Download kupitia yuzokanmedia.com.